Dabbatira ga alaqilleen sa Itoophiyaa torbe muraasa dura naannolee Itoophiyaa hongeen gana darbaniif miidhaa turetti bokkaa roobuu jalqabee jiru xinnaatu guyyoota afran dhufan kanas bokkaa cimaan akka roobu malu akeekachiisee jira. Obbo Mulaalamaa Barraa dhaabbata meteorolojii Itoophiyaatti gaggeessaa garee raagaa alaqilleensaa fi hordoffii waa'ee hongeeti.
Booranaa hojii dabuubaawi baalee zoon akkaabi አሁን ለምሳሌ ያለው ነው 88 ሚሊ ሜትር በቀን 22 ማርች 22 ክረት መዝግቧል። ይሄ ማለት እጅግ በጣም ብዙ ዝናብ
ኪቦሩሚያ ወሬና ከቦረናፍ ጉጂ ደብለቴ ናኖሌ ከነት ቦካናማን ጉዳቴ ሮቡ ገልሜ ፈኔጅራ ፈኪኛፍ ጋፍሮቢ ደርቤ ቢቶቴ ሰድግ ደሚ ለበበረኩም ለማፍ ድግ ደሚ ሰዲ ሙያሌት ቦካን ሚሊ ሊትር ሰደት ተሚ ሰደት ሮቡ ገልማይጅራ ኩንጀቻን ሮቡ ጉዳላ መስ ናኖሌን ኩን ጥናቱ ጉዮተ ሰደን ኡፈን ከናፍ ጉያትሮብ ሚሊ ሊትር ሶዶማው ለርገቱ ከነቆፋል ለሚቲ ኪቢናኖ ሱማሌ ናኖ ቀብረ ዳር ደበለቴ ጉያት ሮብ ሚሊ ሊትር ሶዶማ አርገታቲ ከንቱረን ከናፍ በኪውን አኒ አመሲፍ ኤራቱ ሪመርቱ ሮቢ ጀባንኩን ዋሙደቹ ደንደው ኦፌክኖ ታሹ ቀበን ያደጀ ደበርፈቹ ወርባን
ሮባ ገና ከነ ከነ አርገተን ከሳ ተካ ጉድነ ቦርናቲ obbo Goolicha Dooyyo jiraatan magaalaa Yaaballoo gudna booranaatti roobni guddaan bakka hedduutti roobu dubbatanii ammas garuu bakkeewwan roobni kun hin geenye kaanillee jiraachuu dubbatu.
Gabaabumatti amma roobii erga roobe amma naannoo torba tokko akkas gaheera. Aanaan hunda waliin gahee jira. Amma gabaabumatti aanaan gammaa roobiin argatiin aan beeku hin jiru. Waa guddoo egaa kan bu'aa baay'ee egaa kan wanti boorani jiru roobaan jireessa jedhama. Boorani duraaniyyuu. Sodaan jirtummoo horiin ergi waaqi roobe amma horiin kan goona dhumatee dhumee darbe ammas horiin qabban rooba kanaan kan dhumatu jira ammallee sodaan qabnu qabban kan irra horiin fakkeenyaaf bokkee akka edaa halkan roobaa bulkuun horii moona keessaa loon 30 halkan tokkotti ka'u dadhabanii moona keessatti hafan baay'ee waan jiraniif ammallee boranii yaaddoo guddaa qaba amma bokkaan roobe. Furmaata ceene horiin jiraatu jechuun miti yoo xiqqaataaf torbe lamaan malee sodaa jira qabban kan irra horiin hafuun dhiisuu danda'a.
Jiraataa Yaaballoo obbo Goolichi ammallee jiraattota gudinichaa fi tumsi gargaarsaa taasifamu itti fufuu akka qabu himanii keessumaa immoo qonnaan bultoota warra sangaan qonnaa jalaa sababa hongee dhumee fi deeggarsi qajeelaan jiraachuu akka qabullee gaafatanii jiran. Obbo Mulaalamaa Barraa dhaabbata meteorolojii Itoophiyaatti gaggeessaan garee raagaa haala qilleensaa fi hordoffii waa'ee hongee. Roobni amma booranatti dabalatee kibbaa fi kaababaa Itoophiyaatti roobu aanse kun kan waqtii rooba gannaa ta'uu darbees waqtii roobaa guddicha kan qabu ta'uu eeranii bishaan bokkaa kanarraa argamu eelaa fi malakaan hin qabame faayidaarra oolchuun illee barbaachisaa ta'uu dubbatanii jiran. Dhaabbati raagaa haala qilleensaa Itoophiyaa dhimma rooba kanaa fi haala qilleensa biyyattii walii galaan kan ibsu gabaasa raaga qilleensaa ji'oota dhufanii guyyaa muraasa keessatti akka ifa taasisuuf jiru obbo Mulaalam dabalataan dubbatanii jiran. Gabaasa Galii Ameerikaaf Galmoo Daawit Shawaabaa Adaamarraa.